radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Burundi yumvikanira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi no kuri FM ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu i Kigali na 93 n'ibice bitatu i Karongi. Waeshatu akadomu radio yacu VOA akadomu com ni urubuga musanga ibiganiro byacu byose, naho ku mbuga mpuzambaga za Facebook, X, Instagram na YouTube ni radio yacu VOA. Kuri mikro muri kumwe na Jeff Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ndiye hano Kampala, Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mu buryo budashidikanywaho muri iki gihe imbuga mpuzambaga zabaye umuyoboro ucishwamo ibitekerezo, amakuru n'ibiganiro hirya no hino ku isi, aho ikoranabuhanga rya interineti ribasha kugera. Amakuru yasohotse mu byegeranyo binyuranye yerekana ko kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka, by'umwihariko mu Rwanda, abantu bakabakaba miliyoni imwe bashoboraga gukoresha imbuga mpuzambaga, ugereranije n'abakabakaba miliyoni eshanu zishobora kubona interineti mu gihugu, ni ukuvuga barenga 34 n'ibice 4%. Uko iri terambere rigenda ryongera, ni nako abatari bake bahirimbanira kuribyaza umusaruro mu buryo butandukanye, haba bamamaza babinyujije kuri Facebook, X, YouTube, Instagram n'izindi mbuga, cyangwa bakora ibiganiro bagashakisha umubare munini w'abakurikira kugira ngo bagere ku mubare bashobora guhemberwa n'urubuga bariho. Ibi byose byatumye habaho umuvuduko udasanzwe mu gushinga imiyoboro itangirwaho ibitekerezo cyangwa ibiganiro. Gusa uyu muvuduko ugendana n'ibibazo by'ingorabahizi, ahanini bishingiye ku mikoreshereze y'izi mbuga mu buryo buhe inyungu ba nyirazo ariko batagize uwo bahungabanya cyangwa bahutaza muri iyo mikorere. Ibi rero nibyo bitangiye kugorana, kuko muri iki gihe mu Rwanda hakomeje kugaragara abantu bakoresha izi mbuga kwibasira abandi, bamwe babavuga nabi, abandi rimwe na rimwe hakabaho ibigaragara nk'ibitutsi cyangwa ibindi bikorwa bidahwitse. Hari abamaze gutabwa muri yombi no kuburanishwa ku byaha nk'ibi, ariko ntibiracogora. Itegeko ry'u Rwanda ribivugaho iki? Niki cyakorwa ngo abantu batangire ibitekerezo byabo kuri izi mbuga hatabayeho guhutazanya cyangwa kwica amategeko? Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi turi kumwe na Maître Jean-Paul Ibambe, umunyamategeko w'umwuga, ariko akaba afite umwihariko wo kuba yarakoze mu itangazamakuru mu myaka yashize. Ari no muri gahunda ya Humphrey Fellowship, Amerika ifashamo ibihugu bitandukanye guteza imbere imikorere mu nzego zinyuranye, arihugura ku byerekeye ubwisanzure mu itangazamakuru no gutanga ibitekerezo muri Arizona State University iri muri leta ya Arizona nyine. Ariko ubu turavugana ari ku murongo wa telefoni mu mujyi wa New York. Maître Jean-Paul Ibambe, ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane, nishimiye kwitabira iki kiganiro.
Ye, mbere yuko twinjira mu nsanganyamatsiko y'uyu munsi, ariko narimaze kubivuga haruguru ko uri mu mahugurwa hariya muri Arizona State University, naringiza amatsiko yo kubanza kubaza uko birimo bigenda, iby'ingenzi mumaze kwihuguraho ni nk'ibihe?
Murakoze. Nibyo koko nk'uko wabivuze, ndi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku rwego rwo kwihugura cyangwa se amasomo ajyanye n'amategeko ndetse n'uburenganzira bwa muntu. akaba ari muri gahunda ya Humphrey Fellowship nkuko mwabivuze nibyo. By'umwihariko rero njyewe nkaba nsa nkaho ndimo kurushaho kwihugura cyane cyangwa se kwibanda cyane ku bijyanye n'amategeko agenga itangazamakuru, ikoranabuhanga, icyo kimwe n'uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo. Ni ibintu rero byinshi kuko urumva ndi muri Amerika guhera mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka. Ukurikije uko abantu biga n'ibyo bagenda bakora hano ubona ibintu byihuta. By'ingenzi rero navuga wenda amaze kunyuramo harimo ibijyanye no kumenya ngo wenda ku rwego mpuzamahanga uburenganzira bwa muntu, iyo bavuze uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo babashatse kuvuga iki, ese uko itangazo mpuzamahanga ry'uburenganzira bwa muntu ribisobanura, cyangwa se itegeko nshinga ry'ibihugu bitandukanye yaba hano muri Amerika, Iburayi, muri Afurika, mu Rwanda, bishatse gusobanura iki, ese n'uburenganzira bumeze gute. Icyo nabashije kubona rero navuga ngo gihuriweho nuko ibintu bijyanye n'uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo nibyo n'uburenganzira mpuzamahanga bugomba kubahirizwa bigiye buteganywa mu buryo butandukanye mu mategeko atandukanye, ariko wenda ibihugu bikagira uko bibiteganya cyangwa se bibishyira mu bikorwa mu buryo butandukanye bitewe n'umwihariko wa buri gihugu. Ariko icyo bihuriyeho byose ni uko n'uburenganzira navuga ko butarunduye burundu, ntabwo burunduye, n'uburenganzira bufite aho bugarukira. Ikindi wenda iyo tumaze kunyuramo njyewe wenda amaze kwiga nuko ugereranyije naho isi irimo kugenda yerekeza, ubona ko ibihugu byose nta nubwo ari n'u Rwanda gusa wavuga ko bikwiye kugira ikintu bikora, hari ibisa nkaho bimaze kugera aho bigera, bikwiye kugira ikintu bikora kugira ngo abaturage babyo babashe kubaho neza batekanye muri iyi si wavuga ngo ni iy'ikoranabuhanga. Kuko wavuga ko ikoranabuhanga, interinete, uko abantu bagenda bahanahana amakuru n'itumanaho bifite uko byahindutse ku buryo uko abantu batekerezaga mbere, uko amategeko abantu bayakoraga mbere, ingamba abantu bafataga ku bibazo byavutse mbere, ntabwo ari ku ngubu bimeze kubera aho ikoranabuhanga rigeze.
Warubaye nk'ubikomeza kuvuga uti n'uburenganzira butarunduye cyangwa se n'uburenganzira buziguye. Reka noneho dusubire ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi kuriya nabivuze hariya haruguru, ibirimo biba mu ruhando rw'imbuga mpuzambaga turimo tubona mu Rwanda, ibintu bijyanye no kwibasirana, ibintu bijyanye no gukoresha amagambo umuntu yavuga atakwiriye gukoreshwa mu ruhame, ibintu byinshi binyuranye tugenda tubona, ndetse harimo n'abatawe muri yombi abajya mu nkiko. Kuki ibi bintu birimo biba, kuki turimo tubona ibi bintu?
Bo icya mbere navuga impamvu turimo turabibona, wenda turi kubona iyo mikoreshereze muri rusange ni ukubera wavuga ngo ntihise igeze, iterambere ryaraje bituma abantu babasha guhanahana amakuru. Njye navuga ko muri rusange sinanjye gusa, ni nako biri ku isi yose. Niba hari ikintu cyateje imbere ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo ni ikoranabuhanga, ni izi mbuga mpuzambaga turimo turabona abantu bakoresha umunsi ku wundi. Kubera ko mu gihe mbere kugira ngo njyewe nzatange igitekerezo cyanjye kigere wenda ku bantu benshi, kera radio zitaraza byasabaga ko nyine wenda habaho, turabizi ko abantu bashoboraga ko bavuza ingoma bitewe n'umurishyo bavugije ukamenya ikibaye, abantu bakamenya icyo bagomba gukora n'aho bagomba kujya, cyangwa se hakabaho abo twitaga babitaga bamoti kera bakagira uko batumatumanaho. Nyuma hazara wenda iterambere raza rigera kuri radio, noneho abantu bakajya bashyira ku murongo ikitacye kuri radio ukaba utakimenye. Ariko ubu ngubu wavuga ngo aho bigeze umuntu uwo ari we wese, tugeze mu ikoranabuhanga rikoresha cyane telefone na internet, ni ukuvuga ngo niba mfite telefone cyangwa se niba runaka afite telefone ashobora gutanga igitekerezo, ashobora kohereza ubutumwa ahantu aho ariho hose ku isi, ashobora rero no gutangaza amakuru aho ariho hose ku isi akoresheje rya koranabuhanga. Ikintu cya mbere kiri kubitera ni iterambere cyangwa se umuvuduko w'iterambere kujyanye n'itumanaho aho bigeze, icyo ni icya mbere. Ariko ku rundi ruhande igituma rero turimo mu bibazo cyane, kuko icyo ngicyo ntabwo ko ari ikintu kiza kubitera mbere ry'ikoranabuhanga ririmo riraza imbere abantu babasha gutuma naho bakabasha gutanga ibitekerezo uko babishaka mu buryo bwose ni iterambere ni ikintu kiza icyo nta n'ikibazo kifite ikibazo rero gishingiye kuba iryo terambere uko ryihuta uko abo bantu bagira ubwo bushobozi uko babasha kubona internet uko babasha kubona izo za telefone uko babasha kujya ku zo mbuga nkoranyambaga bitajyanye n'uburyo biyongera ubumenyi cyangwa se ubushobozi bwabo ku mitekerereze cyangwa se no ku bijyanye n'imikoreshereze y'ubwo burenganzira ndetse n'izo mbuga mpuzambaga kubera ko hari utekereza ko nyine niba itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ritanga ubwisanzure bw'itangazamakuru kugaragaza ibitekerezo no guhabwa amakuru akayumva ko ari ibintu nyine ubwo yemere kuba yavuga ikintu icyo ari cyo cyose ariko atazi ko iryo tegeko nshinga hari agace kaza akavugamo ko hari ibibujijwe cyangwa se aho bugomba kugarukira akaba ariyo mpamvu rero tuza turimo kwisanga mu hantu aho dusanga abantu benshi barimo baragenda bagongana n'amategeko yaba mpuzamahanga ndetse n'ay'igihugu dufite ugasanga rero ariyo mpamvu ituma wenda bamwe waruze hari bamwe bakurikiranwe mu buryo bafunzwe mu buryo bw'impanabyaha ku buryo harimo abafunzwe yewe nanjye hari abo nzi cyangwa se mfite nunganira mu mategeko n'umunyamategeko hari abo nunganira no mu bihe byashize impamvu rero nta yindi ni ubwo bushobozi cyangwa se ubumenyi bukeya ku mategeko n'imikoreshereze y'izo mbuga nkoranyambaga wenda iyindi mpamvu ya gatatu ikaza kuba wenda uburyo icyo kibazo kishobora kuba kiza kikatugwaho nk'igihugu bigasanga tutiteguye reka bivuga gutyo ugasanga none n'uburyo twebwe dushaka nk'igihugu turi kubishyira ku murongo cyangwa se turimo kugerageza gukemura ikibazo bushobora kuba ari uburyo nanone butera ibindi bibazo kubera ko wavuga ko butaboneye n'urugero ndatanga nk'urugero ugasanga wenda nk'ibintu bijyanye no gusebanya turabikurikirana mu rwego rw'ibyaha turabifungira abantu kandi wenda hari ubundi buryo byakurikiranwamo abantu badafunzwe tutabifashe nk'ibyaha ahubwo wenda twabifata nk'amakosa kugira ngo abantu koko bo kumva batakaje uburenganzira bwabo bwo gutanga ibitekerezo
ibyo wenda turaza kubigarukaho bijyanye no uburyo bwakoreshwa bwaba mpanabyaha cyangwa mboneza mubana ariko hari icyo waruvuze kijyanye nabo wunganira mu mategeko ntabwo ndi bukomenesha ibanga ry'umwuga ariko nzi ko mujya muvuga mu banyamategeko ko ubutamenya cyangwa se kutamenya ko ikintu ari icyaha ukagikora bitakubuza gukurikiranwa mu myaka yashize twabonaga abanyamakuru babigize umwuga aribo bakurikiranwa n'inzego z'ubutabera mu gihe babaga bakoze ibinyuranyije n'amahame agenga umwuga cyangwa se ibishobora gukurikiranwa mu mategeko ariko ukabona abakoresha imbuga mpuzambaga baridegembya kandi mu by'ukuri ibyo bakora bishobora no kuba ndetse bishobora kugira ingaruka mbi kuruta ibyakozwe n'abo banyamakuru ubu mwaba murimo mubona impinduramatwara mu buryo bwo gukurikirana abakoresha imbuga mpuzambaga noneho
yego ni ukuvuga ngo buri impamvu byatangiye kuriya ni ukubera ko kera abantu batangaga ibitekerezo cyangwa se batangazaga amakuru akenshi babaga ari abanyamakuru bakabikorera mu bitangazamakuru byabo ni ukuvuga ngo ni itangazamakuru riri twita mainstream cyangwa se itangazamakuru nyine iringiri ry'umwuga dufite amaradiyo amateleviziyo itangazamakuru byandika nibyo byasaga nk'aho byihariye bifite umwihariko wo gutangaza amakuru cyangwa se kuba umuyoboro w'abatanga ibitekerezo byabo ubu rero byarahindutse kubera ko rya terambere ry'ikoranabuhanga nahoze mvuga n'uburyo abantu basigaye babasha kubona interinete batunze amatelefone agezweho ya za smartphone byigiye imbere cyangwa se byateye imbere cyane abantu noneho batari n'abanyamakuru ubu nabo bari gukora nk'ibyo itangazamakuru cyangwa se abanyamakuru bashobora kuba bakora ari nacyo gituma ikibazo kirushaho kuba ingorabahizi kubera ko byibura buriya ku ruhande rw'abanyamakuru navuga ko umunyamakuru wenda we yarize abenshi bize itangazamakuru kandi ayo mategeko barayahugukiwe, niyo yakora ikosa yarikora nkana cyangwa se yaba wavuga ngo yabazi neza ikimutegereje ku buryo wenda aramutse cyangwa n'uburyo buhari busanzwe buteganywa n'amategeko bwo kuvugira icyo agomba guhita akora agakosora akisegura cyangwa se agasaba imbabazi mu maguru mashyashya wenda ingaruka z'ibyo yavuze cyangwa yatangaje zitaragera kure. Aho rero ikibazo kibera ingorabahizi ni uko ibyo bintu noneho binafitwe n'abantu batari abanyamakuru b'umwuga tutazi niba barize apfa kuba afite telefone akaba afite internet si ngombwa rwose yuko najya kuba afite mudasobwa. Aho rero niho hari ikibazo gikomeye cyane, ni ukuvuga ngo icyo wakwita nko kugera access ku bintu byatuma umuntu atanga ibitekerezo akoresha iryo koranabuhanga agasakaza amakuru yaba ukuri yaba atari ukuri, byaba ibitekerezo bye, yaba ari ibintu yahinde akabeshya ko ari amakuru kandi atari amakuru, byaba byibasira abantu cyangwa se bitabibasira, ibyo bintu biri mu bantu twese, biri mu bantu bose, navuga ngo buri wese abasha kubigeraho. Niho rero navuga ko hatereye ikibazo kubera ko umubare munini niko mbitekereza w'abanyarwanda benshi bakoresha izo mbuga bashobora kuba nta kintu bazi kijyanye n'imikoreshereze y'izo mbuga ndetse n'amategeko, ariko nk'uko wari ubivuze ntabwo bizatuma wa muntu atagira uburyozwe. Ni ukuvuga ngo niba akozeho ikosa cyangwa se agakoraho icyaha byanze bikunze azabiryozwa. Ubwo rero ntavuga ngo ese niba koko wumva ushaka gukoresha izo mbuga nkoranyambaga reka no kuvuga no atari no mu gutangaza gusa ahubwo no mu kugira ngo wende unareba ayo makuru byibura utekereza ko ushobora no gusangaho ibintu by'ibihuha kugira ngo umenye kubishunga, umenye niba ubyemera cyangwa utabyemera. Iyo ubonye inkuru bakoherereje cyangwa usanze kuri YouTube, kuri X, kuri Facebook, urayisoma bikarangira he? Aho ntuyishe yaringa kandi wanagishwa kuba cyari igihuha nawe ukaba ugiye muri wa murongo w'abari gukwirakwiza ibihuha. Ese uzi ko gukwirakwiza ibihuha nabyo ari icyaha mu mategeko dufite mu Rwanda? Ni uko nguko mbibona.
Mukanya wenda turaza ku kiganiro kiri bukomeze, turaza kureba icyakorwa cyangwa se ingamba zishobora gufatwa. Mukanya turaza no kujya ku mirongo ya telefone dutangire kwakira banywanyi b'ijwi rya Amerika babaza ibibazo. Ariko ndibaza impamvu umuntu adashobora guhagararana n'undi amureba mu maso ngo aba yamubwira amagambo akarishye ariko bikamworohera kuba yayavugira ku kurubuga mpuzambaga. Ibyo byo biterwa n'iki?
Biterwa n'ibintu bibiri ariko kinini cyane uruhare runini rufitwe no kuba abantu abatekereza ko kuba atakureba gutya imbona nkubone atekereza ko hari utari nyine utamubona cyangwa se utari buze gupfa guhita umubona. Impamvu mbivuze gutyo ni kwakwa hari n'abakoresheje mbuga nkoranyambaga ariko basa nkaho bakoresha wenda amazina atari ayabo agatekereza ko nta wabasha kumenya, ariko icyo batazi cyangwa se abantu benshi badahugukiwe ni uko iryo koranabuhanga uko ryateye imbere ryarateye imbere ku rwego rw'aho ubasha kumenya ngo iki kintu cyatangajwe n'umuntu uherereye ahangaha, no kureba ahangaha gusa yakoresheje telefone cyangwa se mudasobwa ifite adresi iyi n'iyi ibyo bita IP ku buryo bashobora no kumenya nyine ngo uherereye ahagana hehe. Igisigaye kikaba ari ukumenya kukugira kugira ngo bagukurikirane kabone naho waba witwa uwundi muntu. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri buriya ariko ni imiterere nyine wavuga ngo ni imiterere y'ikoranabuhanga akenshi hari uko umuntu aba ateye ku buryo wumva ikintu utapfa kubwira umuntu ngo ukibona nkubona ariko ukavuga ubwo ntamurebe imbona nkubona ugapfa kubikora. Ariko icyo badatekereza nuko cyangwa se tudatekereza nuko waba ubitanga cyangwa ubibwiye umuntu umureba cyangwa utamureba n'ubundi bizafatwa n'ubundi nkaho wabikoze umureba. Nta kuvuga ngo niyo mpamvu ubu ngubu navuga ngo ikintu gifatwa nk'icyaha mu mategeko ushaka gukora kitwa icyaha mu mategeko asanzwe cyangwa se mu buryo busanzwe niyo wagikoresha ikoranabuhanga nacyo gishobora gufatwa nk'icyaha ndetse kishobora no kuba cyatuma ahubwo kinahanwa cyane kurushaho cyangwa se kikagira uburemere kurusha uko byari bimeze mbere kubera ko amategeko afite hano n'ibyaha bifite aho bihuriye n'ikoranabuhanga hari n'ukuntu ubona ateganya ibihano biremereye cyane kurusha wenda andi mategeko dusanzwe dufite asanzwe. Navuga rero ko ikintu kibitera ahanini harimo no kutamenya cyangwa se icyo wakwita nk'umubare gukoresha iryo jambo ni nk'ubujiji butuma wirengagiza ko utaryozwa ikintu kuba wakoresheje ikoranabuhanga cyangwa se wikinze inyuma y'izo mbuga nkoranyambaga kandi mu by'ukuri wabiryozwa.
Mu by'ukuri biba ari nabyo bibi cyane kuko uko ushobora kubwira umuntu amagambo mabi muri kumwe siko wayavugira ku karubanda uyamubwiye akayumva ariko ukayavugira n'imbere y'imbaga yose ikoresha uwo muyoboro.
Yego nibyo kubera ko buriya iyo ukoresheje uwo muyoboro wavuga ngo kuko buriya nko mu guhana ibyaha iyo bagiye guhana ibyaha banareba ingaruka cyangwa se icyo twita hamu mu cyongereza byateye. Iyo washyize rero ku mbuga nkoranyambaga burya si kimwe n'uko mwaba muri babiri ukabwira tujye wenda gutukana mu ruhame ngutse turi babiri usibye kuba uwo muntu byanamugora kubona ikimenyetso ko namututse ko yavuga ngo yantutse nkakwaza byagaragara rero ko namututse cyereka niba wenda yari afite undi muntu wa gatatu kugira ngo agaragaze ibimenyetso aho urumva ko biragoye no kugira ngo byonyine unakurikiranwe. Ariko nagutuka akoresheje za mbuga nkoranyambaga cyangwa se ariyo akoresheje ya miyoboro icya mbere byakwiriye byasakaye ahantu hose ni ukuvuga ngo n'ingaruka cyangwa se hamu byagize ku watutswe ziraba ndende ku buryo n'ibihano bishobora kugira gute kuzamuka kuko urumva ibihano burya banabitanga bagendeye ku buremere bw'ingaruka zatewe na cya kintu kibi wa muntu yakoze cyangwa se kibujijwe wa muntu yakoze. Kuko ikindi kintu wenda abantu banakwiye kumenya ni uko dufite itegeko mu Rwanda risobanura uruhame icyari cyo gukwa menshi mu mategeko ahana ibyaha bijyanye no gutanga ibitekerezo cyangwa se bifite aho bihuriye no gutanga ibitekerezo. Harimo ikintu kijyanye no kuba wenda n'ibintu biba byabereye mu ruhame. Uruhame mu mategeko asobanura ko ari ahantu hateraniye abantu babiri kuzamura, ariko amategeko akanavuga ko n'ibyakorewe kuri mudasobwa nyine ku mbuga nkoranyambaga n'iki nibyo nabyo ni uruhame. Ni ukuvuga ngo rero abantu bakwiye gutekereza ko ibikorewe hariya ahubwo bishobora kuba byabakurira ingaruka ziremereye kurusha ibyo banakora mu buryo busanzwe, uretse ko nta n'icyaha cyemerewe kuba wagikora muri rusange. Ikigeza adakwiye gushyiramo imbaraga aho byaba bibereye hose ni ukudakora amakosa cyangwa se ibyaha.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Ikiganiro ni muri Isanga, turaganira ku byerekeye imikoreshereze y'imbuga mpuzambaga mu karere k'ibiyaga bigari mu Rwanda no mu Burundi. Turi kumwe na Maître Jean Paul Ibambe. Reka noneho tujye ku mirongo ya telefone twakire. Dufite abantu babiri, dufite Gabe Uwandinze banteze iminsi na Hakizimana. Reka duhere kwa Gabe, ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Amerika afite gahunda yo kuzagera ko ubukangura mbaga hano mu Rwanda ko kugira ngo twibutse abantu bakwiye gukoresha imbuga nkoranyambaga mu gushyigikira kandi bazarire nyine. Murakoze.
Urakoze cyane. Reka twakire na Hakizimana abasubiriza icyarimwe. Hakizimana, ikaze mu kiganiro muri Shyanga. Muri ho uherereye he, ikibazo cyangwa igitekerezo?
Mu karere ka Nyanza aho bita Imisoro. Ni ukuvuga ngo imboga nkoranyambaga hamwe ni nziza, ariko n'ahandi hamwe ziba mbi ukuntu. Njyewe nkoresha imboga eshatu ariko ebyiri muri zo ni imboga ziriho ahanini zikoza soni. Yego kiryoshye, ariko abantu ndanazivuga hari abantu bapostinga amavideo y'ibikoza soni ku mugano basanga abantu bari gutukana. Ubwo umuntu agutuka nyine kuko ntabwo uri umuzi nawe ntabwo abakuzi, urabyihorere gace kipira umuntu utekereza umusubizo. Bo urubuga nasanze bisa nkaho rwiyubashye mu mbuga nkoresha cyangwa nakoresheje urubuga WhatsApp. Ni urubuga mbona rwiyubashye kuko nta amavideo y'urukoza soni abaho. Bo ni nimero y'umuntu ariko icyitwa Facebook, icyitwa TikTok na za YouTube. Ni ibintu bibera amari cyane cyane, ariko kuko ugiye kuri Facebook hari amavideo mabi cyane. Ariko
aho ngaho Bwana Hakizimana, ndagira ngo nibutse abateze amatwi Radio Ijwi rya Amerika ko ari ibitekerezo byawe bwite urimo gutanga, ntabwo ari ibitekerezo by'Ijwi rya Amerika. Komeza.
Yego. Nari ndi kuvuga ati Facebook nubwo wenda usanga bibera ibintu bitagize ukuntu bitameze neza cyane, sinayireka tibuke Facebook kugira ngo mwebwe tubabone ibyo duce ahanini urumva ngiye Facebook sinayireka. WhatsApp imuza n'abantu bene yacu bagenzi banjye baba ari hanze cyane gihugu, iyo sinayireka. Ituma tuvugana, mbese iterambere hari kinini mu ikoranabuhanga, hari kinini byadufashisha. Ariko tujye twirengagiza bariya bapostinga ibintu bibi by'ibikoza soni by'ibitutsi by'ibiki. Wowe ubwawe ugomba kujya ku iterambere ku nkoranyambaga, ariko ukagendera ku murongo wawe ntugende kuri abandi. Murakoze cyane.
Ndumva ari igitekerezo watangaga, Hakizimana. Urakoze cyane.
Murakoze cyane. Ukunda msuhuza Thomas Kamirinda Kituraburanda.
Ye, ndamusuhuza. Maitre Ibambe, uravuga iki kuri ibyo babajije?
Barakoze cyane ku bitekerezo n'ibibazo babajije. Gabe yabajije ikintu kijyanye wenda n'abantu ushaka gutanga igitekerezo ukabona abantu barimo baragitesha agaciro, ese wabigenza gute kugira ngo wenda niba utanze igitekerezo cyawe gihabwe agaciro? Icya mbere ni uko wenda kuba umuntu nawe ataha agaciro igitekerezo utanze, nawe ni uburenganzira bwe, kuko ntabwo gutanga igitekerezo cyangwa igitekerezo umuntu wese atanze bivuze ko abantu bose bagomba kukemera ijana ku ijana. Birashoboka nabo bafite uburenganzira bwo kukibona ukundi no kugitangaho ibitekerezo, ibyo biremewe. Ikitemewe ni ukuba bakwibasira kubera ko watanze igitekerezo runaka kandi aricyo wumva gutekereza, kandi wabonaga ari igitekerezo kiboneye kandi nta muntu wagutaje cyangwa se ngo unyuranye n'itegeko runaka. Icy'ingenzi nawe inama namugira ni uko mu gutanga igitekerezo cyawe, kugira ngo niyo haba n'utakemera ariko ube wumva nta kibazo ufite, ni uko igitekerezo cyawe kigomba kuba wenda gishingiye kuri cyangwa se ku bintu uzi wizera neza ufitiye gihamya. Tuje niba uvuze ikintu runaka ariko ukabuzi neza ko ari ukuri gihagazeho, nta mutima mubi, iyo muze ngo nta mutima mubi abantu bagira ngo n'ibintu bakunda guteramiyo giparo cyo bago nta mutima mubi, ni kuvuga mu rwego rw'amategeko atatu ngo nta mugambi mubisha wenda nta kintu kibi ugambiriye ikindi ukaba ushingiye ku bintu bihari koko bifatika fact hanyuma wagitesha agaciro yakemera atakemera ibyo n'uburenganzira bwe ariko kuri burya ni kumwe kigera aho nyine abantu bakaza kumenya ukuri kw'ibintu ni ukuri ku kijyanye rero n'icyabazaga ese ubukangurambaga ndateganya iki mu by'ukuri uko niga n'uburyo twigamo tuba turimo no gukora imishinga mfite rero gahunda igamije guteza imbere ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo mu Rwanda ariko nkavuga ngo ni uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo ariko abantu bigengeseriye cyangwa se batekereza ko ari uburenganzira bushobora kuzana n'uburyozwe reka mbivuge gutyo donc responsible freedom of expression cyangwa se donc butari ibintu byo kuvuga ngo ni ukugenda nyine ugatanga ibitekerezo gutyo gusa ese ndatanga ibitekerezo bitangira he bigarukira hehe mu mbibi z'ibyo amategeko ateganya yaba amategeko y'igihugu ndetse na mpuzamahanga aho wenda ntekereza ko mu gihe twaba tubona hano dufite mu gihugu wenda atari ku rwego mpuzamahanga cyangwa se twita standards tukaba wenda twasaba ko igihugu cyahindura amategeko akaba yahinduka ariko se aza arahinduka twebwe nk'abaturage turimo turatanga icyizere kuri leta ko igihe amategeko azaba yahindutse yatanze ubwisanzure burenze ubwo dufite tutazagenda ngo tubwabyuzine cyangwa se tutume ibintu birushaho kuba bibi ni ukuvuga ngo uko abaturage bitwara uko tumenye ko dukoresha izo mbuga ko dutanga ibyo bitekerezo biri mu bishingirwaho kugira ngo hari n'igihugu kibe cyatanga umurongo wo kuvuga ngo reka turusheho kugenda dufungwa ndatanga urugero hari igihe kera nubwo bitarakunda tugifite amategeko hano ibyaha twakwita byo gusebanya muri rusange ariko kimwe mu bintu bimaze gukorwa nuko tugeze nko mu hagati dufata amategeko yo gusebanya tutayafata nk'ibyaha tuyagira mbonezamubano decriminalization ya defamation so ni ukuvuga ngo rero wenda mu myaka ibiri itatu iri imbere ushobora kuzasanga ijana ku ijana tuzaba tutagifite defamation mu mategeko yacu ariko ibyo bigomba kujyana n'uko nyine abaturage nabo ari abantu bagaragaza ko batajya gukora ibibi cyangwa se ibyaha bakoresheje ubwo bwisanzure buhari cyangwa se banasobanukiwe wenda iyindi nzira ihari kuko ntabwo wavuga ngo uravanaho icyaha ukigira ikosa noneho abantu bo gukomeza kugira uko babikurikirana abantu bazi ko iyo umuntu wenda bagusebeje atagomba kukujyana mu riribu cyangwa se muri parike kugushinja ibyaha ahubwo agomba kujya kukorega wenda mu rukiko rusanzwe mbonezamubano kugira ngo wenda bamuce ihazabu cyangwa se abashe kuriha ibyo yakwangijeho ibyo rero ndateganya gukora ubukangurambaga bwerekeye muri uwo murongo igihe nzaba nsoje amasomo ndumva ari byo bintu nzaba nibandaho cyane mu Rwanda Hakizimana rero icyo yavugaga ngo imbuga nkoranyambaga ni ariko ni na nziza mu by'ukuri nkeka ko yanamenye n'urugero yamenye ko iki kiganiro gihari abinyujije ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se mpuzambaga niho yatangiye nimero ye yatanze igitekerezo cye uvuze hari icyiza kirenze iki ngiki ariko nyine kuko biranashoboka ko hari abashobora kuba banazikoresha nabi ari nayo mpamvu hari abamategeko agonga abamategeko bagira uko kubita akanyafu ariko byiza ni uko abantu bagombye kwitwararika kuko si amategeko burya aberaho icyambere gukumira kandi abayagenze neza iyo ntawabirenzeho kuko abantu bagira ikintu bakora kibi kuko hari ibintu byinshi nk'igihugu cyangwa se nk'abantu twakagombye kuba dukora kurusha uko tuba twirirwa turi mu gukurikirana ibyaha no kugira wenda uko turwana n'abakoze ibyo ngibyo yaba nanjye bunganira mfite ibindi nakora by'amategeko byateza imbere igihugu kurusha uko naba nuko naba ndwana no kugira ngo runaka ave wenda aho afungiye cyangwa se agirwe umwere ayo mavideo mabi y'urukozasoni ibyo biri mu bintu amategeko guhera ku itegeko nshinga urusengero no ku itegeko nshinga njyewe ndi gutanga ingero kuri ibi bintu ngera ku mategeko mpuzamahanga yaba itangazo mpuzamahanga ry'uburenganzira bwa muntu yaba n'andi mategeko mpuzamahanga u Rwanda rwagiye rushyiraho umukono aho bigiye bifite aho bihuye n'uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo byose bigenda binateganya aho ubwo burenganzira bugarukira ibintu bijyanye no gukoza soni guhembera urwango kwinjira mu buzima bwite bw'abantu birabujijwe ahantu hose kwisi wenda aho tubitandukaniye ni uburyo tubikurikiranamo ushaka gusanga mu Rwanda tubikurikirana nk'ibyaha hari ahandi babikurikirana wenda nk'amakosa ariko ahenshi n'ubundi hari n'ibyo bakurikirana nk'ibyaha kimwe n'uko baba n'ibindi baba bakurikirana nk'amakosa.
Reka dusubire ku mirongo ya telefone nanone twakire abantu babiri duhere kuri Ildefonse Shine Maestro ikaza mu kiganiro muri sanga aho uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo. Ariko urimo urumvikana nabi, reba ukuntu uhagarara ahantu hamwe ufate telefone neza kuko harimo harazamo urusaku rwinshi. Komeza noneho.
Ndi igisagara mu karere ka Gisagara nyine mu Rwanda. Ibintu bijyanye na social media bashaka uburyo nyine babiha umurongo kuko nyine bimaze kugera ahantu hakabije pe, kuko bamwe batashyizeho amafoto y'uko za soni cyangwa se amavideo y'uko za soni bashiraho ibitekerezo bihindura urwango nyine, ariko bya byiza nk'ubungubu bashyizeho umurongo ngendeho nyine akavuga ati niba tubonye umuntu runaka asizeho ibikorwa bibi uwo muntu turamukurikirana kuko baba bazi uwo ari we, rega bamuzi. Niyo mpamvu ibyo bintu nyine bagomba no kubireba nyine baraba babizi pe, ako bagomba kubirwanya kuko bimaze kugira ahantu hari ejo nko mu Rwanda nyine birakabije pe, birakabije. Nicyo gitekerezo nari mfite.
Urakoze. Wowe hari uwari wakwibasira se akoresheje izo mbuga? Wowe hari ubwo wari wabihutariramo?
Aya ntabwo nabihutariramo.
Ni abandi ubona gusa?
Ni abandi ubona pe, ariko birakabije cyane.
Okay, urakoze cyane. Reka tukurike n'umurongo wawe wa telefone, ndumva utameze neza. Urakoze kuri ibyo bitekerezo utanze. Reka twakire Bolingo Masanga. Bolingo,
hello.
Uherereye he? Bolingo Masanga, turakumva? Ndumva ubanza uwo murongo wa telefoni wayobye, ntabwo Masanga turimo kumwumva neza. Reka dukomeze tugaruke ku mutumirwa wacu Maître Ibambe. Wumvise ibyo Ildefonse Maestro avuze, ngira ngo arasa n'uganisha kuri cya kibazo nahoze ndibuze kubaza cyo kuvuga ngo hakorwa iki.
Bo, murakoze. Mu by'ukuri hari ibintu bitandukanye ukurikije imiterere nyine y'izo mbuga nkoranya mpuzambaga tuvuga iteye aho isi igeze, uko ibindi bihugu birimo biragenda bibigenza cyangwa se byabigenje kugira ngo byibura byo kuba bidafite ibibazo ugereranije bingana ntaho bibazo bitari, ariko wenda bitari ku rwego nk'urwo wenda twemere wavuga dufite, nubwo natwe wenda nta byacitse cyane, ariko ni byiza ko tubitekereza aho bigitangira cyangwa se bikiri bigifite igaruriro. Ikintu cya mbere rero cyakorwa ni ikintu kijyanye no gushyira imbaraga mu kwigisha abanyarwanda n'abaturarwanda muri rusange imikoreshereze y'itangazamakuru n'uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo. Ni ikintu bakunze kwita ngo media information literacy mu rurimi rw'Icyongereza. Mu by'ukuri abantu bakamenya niba bafite babasha kugera bashobora kuba babasha gutanga ibitekerezo bose, ariko se bazi ko uburyo bashobora kubitangamo bushobora gutuma hari abandi bantu bahutazwa kandi amategeko abibuza. Ni urugero, ese bakwirinda gute uburyozwe bwo gutanga ibitekerezo byabo, kandi ku rundi ruhande nanone nta muntu wababurijemo cyangwa se nta wabanize, reka bivuge gutyo, nta wanize ibitekerezo byabo kubera ko kunigira ibitekerezo ntabwo byemewe icyo twita censorship ntabwo byemewe n'amategeko y'u Rwanda arabibuza. So rero hakenewe kugira ikintu gikorwa mu buryo bufatika ku bijyanye no kwigisha abaturage mu bindi bihugu. Wenda ubwo ngiye nanasaba ko no mu Rwanda byagenda gutyo, Rwanda umunagire uburyo abasha kuganira n'ababishinzwe yabikora. Mu bindi bihugu abana biga mu mashuri abanza, mu mashuri yisumbuye, muri za kaminuza, atari kuvuga ngo nabiga itangazamakuru gusa, oya, umuntu wese uri ku ntebe y'ishuri hari akantu bamugenera wava mu masomo yiga kajyanye no kumwigisha iyo mikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga cyangwa se n'iryo koranabuhanga ndetse n'uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo, kugira ngo naramuka atanze ibitekerezo azabitange mu buryo navuga budafite icyo buhutaza, ariko anabitange kuko agomba no kwibuka ko no gutanga ibitekerezo ari uburenganzira bwe, kandi iyo atanze ibitekerezo afite ubwo bwisanzure hari icyo bifasha mu gihugu kuko abantu banamenya icyo batekereza. Noneho niba bitagenda neza abantu bakabasha kubitanga ibitekerezo bagakritika ibintu bikajya ku murongo, icyo ni kimwe. Ariko ku rundi ruhande bakanabafasha gutuma niba naramuka bahuye n'ibyo bintu wavuga bibi cyangwa se byatangajwe babasha gushungura, bagire uburyo babasha gushungura bo kubimira bunguri kubera ko hari ibibi. Ni ukuvuga ngo rero hakenewe ko wenda mu rwego rw'uburezi hajyamo gahunda yo kwigisha abantu ubwo ariko urumva ni mu gihe kirekire, ariko mu gihe cya bugufi mwana icyo wakora ubungubu cyihutirwa ni nko gukora nk'ibi ngibi muri gukora nk'ijwi rya Amerika, abantu bakaganira kuri iki kibazo tugahugurana tugatanga ibitekerezo tukabwira abantu uko amategeko ameze, uko bimeze, uko bagomye gukoresha ubwo burenganzira bwabo, kugira ngo nkeka ko wenda uwumvishe iki kiganiro hari icyo ari bubashe kuvanamo anabashe kwigengesera cyangwa se nanabasha kubona ibintu atangire no kuvuga ati ariko si ibintu wambwa n'ukuri nibyo byemere, niba ari n'igihuha yo gukuka umutima amenye ko ashobora kubanza kubona niba yumvishe ikintu hano akibonye kuri YouTube bacyohereje akabateka ndebe niba hari ahandi babitangaje nasanga ari aho ngaho gusa atangira abigireho amatsiko ati no ibi bintu bishobora kuba ari ibihuha yo gukuka umutima. Ikindi kintu gikwiye gukorwa mu buryo navuga bwo kugira ngo dukemure ibibazo ni ukureba amategeko dufite. Amategeko dufite ubona asa nk'aho twagiye dushyira cyane imbere ibintu bijyanye no gufata ibintu nk'ibyaha no guhana nk'ibyaha, kandi hari ibintu bimwe na bimwe bidashobora gukora cyangwa se bidakora neza. Ko nk'urugero nk'ubu umuntu nyine utangaje ibihuha kabone naho byaba ari ibyatumye umuntu runaka atakazwa icyizere byo gusebanya nyine bisanzwe mu Rwanda arafungwa bigafatwa nk'icyaha. Noneho wareba nk'umubare w'abantu bashobora kuba babikurikiranwa aho bakaba bafungwa ni benshi, wafunga abantu benshi cyane, kandi mu by'ukuri gufunga si cyo gihano cyonyine. Kavuga ngo ese nta kuntu dushobora kuba twatekereza uko abantu bahindura amategeko tukagira amategeko navuga agira uko akurikirana ibi bintu akanabiteganya mu buryo bw'imbonezamubano byo twita civil defamation. Noneho uwo muntu abaturage bacu akamenya ko niba ngututse niba ngusebeje ndakujyana mu rukiko, mu rukiko ariko mbonezamubano, niba nari mfite butike yanjye yahombye kubera ko wansebeje bakaguca amafaranga nahombye kuko iyo bamfunze nagusebeje ntekereza ko ntacyo wunguka. Icyo wakagombye kububona ni ikintu gisimbura icyo wahombye kuba nagusebeje cyangwa se icyo watakaje cyangwa se ukubabara wagize, ntabwo ari kujya kumfunga. Ubwo ujya kumfunga ntacyo uri butahane, ntacyo wafungishije cyangwa se ubona bangamiye ari butahane, ntacyo bimaze. Hari ukureba rero mu rwego rw'amategeko niba ntacyakorwa, cyane ko nta nubwo binafasha abaturage gusa, buriya hari n'icyo byafasha no ku gihugu muri rusange kuko uzareba amaraporo ajya asohoka uko abantu bagenda bavuga igihugu usanga haraho bavuga ngo wenda turashyiraho turalimita cyane ku bijyanye n'uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo, havuga ngo turamutse hari tunashyizeho uburyo bwo gukurikirana ibyo bintu mu buryo bw'imbonezamubano, bishobora kuba byatuma n'izo za raporo cyangwa se n'abantu bavuga ko wenda tudatanga ubwisanzure nk'igihugu bukenewe ijana ku ijana, nizo nicyo kibazo cyakemukiramo. Ikindi kintu wenda abantu bakwiye kugira, wenda ni nk'umukoro buri munyarwanda wese akwiye kugira umukoro wo kwihatira kumenya amategeko y'igihugu, kuko ujye umenya amategeko bigufasha kwirinda, bituma abantu batabasha ku badakora ibyaha. Iyo umenya itegeko umenya icyo riteganya, byibura ukagabanya ibyago byo kuba wagwa mu cyaha kabone n'aho waba utabizi.
Reka dusubire ku mirongo ya telefone. Nanone dufite abantu babiri, dufite Marcel tukagira na Anicet Toya. Reka tubanze twakire Marcel, ikaze mu kiganiro muri Isanga.
Murakoze cyane, sinange ndabashimiye kumpa akanya kugira ngo ntange umusanzu wanjye muri iki kiganiro. Wenda nka Jean Paul utangi merereye i Kigali, ni Kibagabaga mu mujyi wa Kigali ngo ni mu karere ka Gasabo. Mfite rero utubazo tugera kuri dutatu, ndatuvuga nihuse kugira ngo twihute. Ikoranabuhanga rijyana n'iterambere, uko bucya hagenda havuka ibindi bishya. Njyewe niba ndi umusomyi w'ibitangazamakuru, umuhakazi, abahakazi kandi binjirira abandi mu makawunti yabo, akinjirira ibitangazamakuru muri kirana akandika n'inkuru zitebanya, wenda niba ari nijoro nabyuka mu gitondo nkajya gusoma inkuru nkasanga ya nkuru ndayipostinze ku binyamakuru bitatu n'bitanu, kuri icyo gihe njyewe nzumva ko ari ukuri kubera ko nyibonye ku binyamakuru bitanu, nkasharinga nkanatera komenti kubwo mitego mufatanyacyaha kubera ko nakwirakwije ibihuha. Aho ngaho ndi nzabwirwa n'iki ku kintu cyanditswe na nyiracu umuntu utari umuhakazi? Icyo ni ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri, navuga mu cy'abaturage. Uyu munsi abantu bari gutanga telefone hirya no hino, andi masosiyete y'itumanaho ari kuyitangira ubuntu. Ese koko muri shuwa ko abaturage bari guhabwa n'amatelefoni ayo mategeko barayazi? Ikibazo cya gatatu, hari ukuntu usanga abantu bafite yego bakoresha social media cyane, nkanje ubwanjye nkoresha imbuga nkoranyambaga zirindwi kandi zose nziberaho hose icyarimwe, ariko noneho ugasanga umuntu kuri akawunti yiwe afite uburyo yigenzura, afite n'uburyo atangamo ibitekerezo. Nibaza niba nta muntu nabangamiye gutera komenti kuri poste yanditswe, ibyo nabyo byitwa icyaha? Niba byitwa icyaha, njyewe umusomyi ndasabwa iki? Umusomyi w'ibintu ndasabwa iki? Nzarebe nceceke, ntiharebe, tubyihorere, tubigende bityo kugira ngo tutazisanga ahubwo na za mada zari nyinshi z'ibindi bifitiye igihugu akamaro hiyongereyemo n'izingizi z'umuntu wakoze idatanzwe. Kuko umwana w'imyaka 16 arabona udufaranga bahita agura telefoni, hari ibyo afitiye amatsiko. Kwa kuba afite amatsiko, hari uburyo ataramenya kubika ivu gusezinga, wenda akajya kwikangura yashyize ku karubanda, wamukurikirana warubaruka kasho yiwe ugasanga ni akana ka feza yabikoze nawe atabizi, kuko wenda ari umuvunuka kw'iyi mihanda nk'uko uyu munsi mbika ngo ni imihanda. Aho ngaho tuzakora iki? Hari YouTube zirindwi abantu bakoreraho nk'abanyamakuru cyangwa se bari aho bashinze, undi natwe hari abo natwe ari zo dufungure ko tutari abanyamakuru twinyiriza ibyo dushaka bitewe no kwinyeze kwenjoyinga. Ubu nawe ati ibi yakoze bibaye icyaha. Ngaho rero banyamategeko, ibyo bintu murabihuza bikaba biteye, ntabwo twakwisanga ahubwo noneho twabaye tugiye mu manza zitazarangira, ahubwo wenda mugiye no gupfukirana umuntu yajya abona ikintu agacicikaka bityo akabonera kuko atazi n'ikiri cyane kitari cyo icyo ari cyo. Murakoze cyane.
Urakoze cyane Marcel. Reka twihute twakire Anicet Toya hanyuma abasubirize icyarimwe.
Alo,
turakumva.
Turabaye mwiriwe.
Amakuru
yego, nanjye ndi mpagaze Nairobi niho ndi.
Yego, nyarutsa igitekerezo cyangwa ikibazo?
Sawa, deni nk'ikibazo Ego turakurikirana cyane je mwandika ku mbuga ngurukana bumenyi none kumugihe mwandika makuru hama ayo makuru ugasanga mu ariko kuraza ugasanga siyo cyangwa umunyeshamakuru ariko arabetinga nk'ibintu akavuga ati ngo bino bintu ngo nk'ekipi ishinzwe cyangwa ingingo ngiye ngo cyangwa ibintu ibi ibyo biri mu bintu bijyanye ugasanga nk'ibintu by'ibitera soni ibyo bintu biba bijyanye n'umwuga biba bimeze gute
urakoze cyane toy reka mutumirwa basubize dufite iminota 9 gusa metre bambe gerageza kuyikoresha mu buryo uri busubize mwibyo ngibyo
yego murakoze cyane mpera kumwe bakoze cyane ibibazo byabo birumvikana kandi byiza Marcel uri ikibagabaga kuchini kijanya nuhu sengu umunu niba kore shimbuga mwana nyambaga katangi vite chezo nisengu alavibu uwe mere uwe gutanga ibitekerezo rwose gutanga komantere cyangwa se kugira icyo uvuga ukubona ku gitekerezo umuntu yatanze cyangwa se ibyo ubonye kuri izo mbuga nkoranyambaga urabyemerewe icyo utemerewe ni kuba watanga ibyo bitekerezo ufite ibindi uhutaza iyo muza guhutaza ni kuvuga ngo hari uburyo nshobora kuvuga ikintu igitekerezo cyanjye kikumvikana ariko ntawe ntutse njenga n'urugero n'urugero hari nyamara nk'umuntu nkabara nk'umuntu yatanze nk'igitekerezo cyangwa arimo aratukana cyangwa atangaje ibintu bitari byo ntabwo ubundi najya nkunda gusubiza cyangwa se gushyira komantere ku bintu ariko ubu ngubu mbona hari uburyo nshobora kubitangamo hari n'igihe njya mbikora nkandikaho komantere ku muntu ntazi pe ariko nkamuhita aho ngira nti ibi bintu uri kuvuga ashobora kubivuga ariko udatutse umuntu cyangwa se udakoresheje imvugo nyandagazi cyangwa se udashyizeho iyi foto y'urukozasoni ibintu nk'ibyo ngibyo rwose ahubwo nakubwira ngo jya utanga ibyo bitekerezo mu buryo kenshi kashoboka kuko buryo uko abantu batanga ibitekerezo baganira niko sosiyete igenda ibyungukiramo n'abantu barushaho kubaho neza mu buzima bwa buri munsi hanyuma ikintu kijyanye n'icyo yavuze kijyanye n'uko wenda umuntu ashobora kumuhakinga bagakoresha konte ye bagatangaza ibintu bitari byo ibyo bintu birashoboka rwose ni imwe muri risike cyangwa se navuga mu byago bihari by'uko ushobora kuri gukoresha imbuga nkoranyambaga cyangwa se kuri internet ariko icyiza ni uko inzego zibishinzwe reka mvugana nka bafite ubushobozi bwo kugenzura bakamenya ko ibyo bintu atari wowe ubwawe wabipostinze cyangwa se wabisharinze ahubwo ari uwo muhaka uwo muntu wakwinjiriye muizo konti zawe cyangwa se muri muze mbuga nkoranyambaga zawe ubwo bushobozi burahari rwose uko inyoni zigi imigambi burya ni nako abarinzi nabo bagenda bagiyindi ni ukuvuga ngo hari ubushobozi bwo kubasha kumenya niba koko atari wowe wabikoze niba utabikoreye muri telefone yawe cyangwa muri kompyuta yawe niba byakorewe ahandi ibyo birahari nta kibazo iyo biba gusa wenda nibiba ushobora kuzatangira ukekwaho nk'umuntu wa mbere kuko nyine bazaba batekereza ko ari wowe ariko kugaragaza ko atari wowe ni ikintu cyoroshye cyane bibasha kugaragara inama nakugira wenda ahubwo igihe wowe ubibonye bibaye ujye wihutira kujya gutanga ayo makuru kubo bireba niba ubona kuko ari ushobora kuba byagira icyaha ushobora gutanga amakuru muri kuko no kwinjira muri konti yawe ahubwo nawe ni icyaha uba wakorewe ahubwo wagombye guhita ujya gutanga ikirego uvuga uti abantu banyinjiriye muri konti barimo baranakwirakwiza ibintu bitari byo cyangwa se barambeshyera ibintu bishobora kuba byatuma nawe ubasha kungukira mu kuba utakurikiranwa kuko nyine wanagaragaje ko atari wowe ahubwo noneho bagatangira gushaka uwashobora kuba wakoze ibyo ngibyo ikindi no kwihutira kubeshyuza ibyo bintu byatangajwe hanyuma rero hari ikintu yavuze gikomeye cyane navuga ngo sinzi abantu bakwiye kujya kubitekerezaho hari igikorwa cyiza kijyanye no gutuma abanyarwanda bose tubona interinete za telefone tukazitanga mu gihugu hose ku buntu tukaha abaturage smartphone ariko sinkamya ko ku buryo buhagije dusobanurira abo baturage ibibi bishobora kuzana n'izo telefone cyangwa se n'iryo koranabuhanga cyangwa se niba tubakiye ubushobozi bw'imitekereze ku rwego rw'aho babasha kuzajya bakira ibintu bakiriye kuri izo telefone, kuri izo mbuga nkoranyambaga barimo barate bafite ubwo guhanahana amakuru, kugira ngo bajye babikora bashungura cyangwa se bigengesereye, kugira ngo hatagira icyambere uzabikoresha mu gukora ibyaha cyangwa se uw'ibyaha byakoreho bizagiraho ingaruka, cyangwa se n'abyinabyiza ingaruka babije izo ngaruka ziba ari ntoya ugereranije n'uko byari kugenda iyo abatabizi. Niyo mpamvu navuze ngo ikintu cya mbere gikomeye dukeneye gukora ingamba ni ugutuma abaturage bacu barushaho gusobanukirwa imikorere deshereze y'imbuga nkoranyambaga, ubwo burenganzira bwo gutanga ibitekerezo ndetse n'imikoreshereze y'itangazamakuru muri rusange, kugira ngo bitaza icyo twatekerezaga kiri bubafashe kugera ku iterambere kitaza kubabera ahubwo uburozi cyangwa se ikintu kiza kubahutaza ku rundi ruhande, kandi mu by'ukuri icyo twashakaga ari iterambere. Hanyuma rero Anise Titoya wari uvuze ku nsenguro y'itangazamakuru gitangaje amakuru atari yo ibihuha cyangwa se uko se nibigenda bite, mu by'ukuri ku itangazamakuru ho amategeko agenga itangazamakuru mu Rwanda n'amahame agenga umwuga w'itangazamakuru ategeka abanyamakuru n'ibitangazamakuru ko igihe bakoze ikosa bagatangaza amakuru atari yo bibwirije bagomba guhita bakosora ya makuru bakatangaza ukuri kw'ibintu, ariko buryo batanibwirije iyo igitangazamakuru gitangaje ibintu uwo babitangaje afite uburenganzira bwo gusaba cya kinyamakuru ko gikosora kigorora ya nkuru, cyangwa se bakanatangaza icyo nawe avuga kuri bya bintu byamutangajwe, uburenganzira bwo gusubiza niko tubyita cyangwa se right of reply. Ibyo ngibyo bisanzwe biteganyijwe mu mategeko abanyamakuru cyangwa ibitangazamakuru, ni nayo mpamvu iyo umunyamakuru cyangwa igitangazamakuru gikoze ikosa bakabarega nko mu rwego rw'abanyamakuru bigenzura. Ikintu cya mbere bagomba gukora iyo bigaragara koko bitari byo ni ikintu kijyanye no gukosora ya nkuru cyangwa se ibindi byatangajwe. Ibikindi ni uko nyine hari biba biteganywa nk'ibyaha biba ari nk'ibyaha, nayo mpamvu nyine hari abanyamakuru cyangwa se ibitangazamakuru bishobora kuba bikurikiranwe mu nkiko kugira ngo baryozwe bya bindi bakoze bitari n'amakosa ahubwo gusa ahubwo biri n'ibyaha bitewe n'ibyabaye. Icyo ngicyo numva nabivugaho.
Mu munota umwe gusa hari ikintu Marcel yaravuze nagira ngo usorezeho wenda tutaragenda, ikintu kijyanye no gushyiraho umurongo ngenderwaho kugena imikoreshereze cyangwa se regulation y'imbuga umpuzambaga birashoboka?
No, navuga ngo kimwe mu bintu naje kubona muri ndimo ndiga ni iki cya mbere cyo navuga ngo imbuga nkoranyambaga mu busanzwe ziragenzurwa cyangwa se ziregulated ziragenzurwa wenda aho icyo tutazi cyangwa tutemeranyaho n'uburyo zigenzurwamo. Icya mbere iyo ugiye gufungura YouTube cyangwa Facebook hari amabwiriza, amategeko n'amabwiriza babanza kukusaba kwemeza, biriya ni regulation ziba zakorewe ku rwego rw'izo mbuga. Hari ibintu ndashaka gushyira kuri YouTube ariko ntashaka gushyira kuri Facebook, cyangwa iyo bishyizeho abantu bakamenya uburyo bagomba kubireportinga bakavanga ibintu sibye ntabwo bikwiye kujyaho, hari ukuntu izo mbuga zibivanaho. Iyo ni regulation, biri regulated. Noneho ikindi ni regulation dufite buriya iyo umunyamakuru wo mu Rwanda atangaje ibintu wenda akoresheje imbuga nkoranyambaga usanga urwego rw'amakuru rushobora kuba rwabimubaza kubera ko ntabwo bamutandukanya n'urwo rubuga. Iyo ari umunyamakuru ufite ikarita y'itangazamakuru ashobora no kubiryozwa ni kabone naho yaba yabitangaje ku izo mbuga nkoranyambaga. Iyo ari umuturage hari amategeko dufite aha n'ibyaha dusanzwe dufite ahana n'ibintu biba byakorewe ku mbuga nkoranyambaga bishobora nk'ibyaha cyangwa se nk'amakosa, ariko cyane cyane ibyaha n'ibyo dufite mu Rwanda ubungubu. None se iyo si regulation nuvuga ngo n'ubundi biregulated, nkavuga ngo n'uburyo buhari nta n'ikindi kintu wakora kirenzeho, ahubwo ikintu gihari kinini ni ikintu kijyanye no kwigisha kugira ngo abantu bahugukire. Naho ugiye kuvuga ngo ujya gukora itegeko ryihariye rijyanye n'imikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka, byagorana. Ugiye kuvuga ngo ugiye gushyiraho urwego rushinzwe kugenzura ibikoreshwa cyangwa se ibikorerwa ku mbuga nkoranyambaga naho byagora, nibyo ko bitanashoboka ariko byanagora nta nubwo biri na ngombwa.
Maitre Jean Paul Ibambe, umunyamategeko w'umwuga, ukaba ufite umwihariko wo kuba warakoze mu itangazamakuru, reka tugushimire cyane uyu mwanya uhaye Radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Tukwifuriza kandi kukomeza kugira amahugurwa meza hariya muri Arizona State University.
Murakoze cyane.
kuri uyu mwanya muduhaye.
Reka nshimire namwe mwese inshuti muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika. Mbararikira gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu byose mu ngewe turasubira mu kanya saa moya n'igice mu makuru. Nshimire bagenzi banjye bamfashije kubagezaho iki kiganiro, Engineer Chang na Nadia Taha wamfashije kwakira telefone zanyu. Kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma, amahoro n'amahirwe kuri mwese.